Saskia. Christ on Maka Defana Skia. So let me make myself more. Let's get one thing clear.
Jasusi nimecheck faces ndani ya beat ya street na tech chances bila hata masses na wacha ume skip classes na kulost kama magost MTP kabla sija host to the most MVP na hapa kitu static maybe an automatic sometimes ni tragic no god panic kama ni war in the real commodore na leta slow mambo hardcore round hii nimekaa na gadget na kama ni market nafanya kuwa market spaghetti jimbo na zikas hizi bullets na the blast from starting racket na bust the basket haters kwenye target watalazwa kwenye casket wicked rhymes na the free zenu na zimada niite killing spree juu ya moshi wa shada lazima uagree game yangu ni graphic tena classic nje na ndani ya traffic zenu na the recycle kama plastic ushasikia
tactics zangu ziko so clear.
Yeah, ushasikia Christ on Maka Defana Skia. So ushaambiwa this year. So let me make myself more. Fisha pamba.
Bado niko sprung na it seems umestep on the dam. After hizi bells zitakapo kuwa rang, ujanja wako utakuwa hang. Obnoxious, nafsi yako iko kasi. Obvious, conscious yako inaenda straight to the ditch. Lyrics ina itch to the teeth. Ask your bitch who's the real fishy fish. Atakwambia niko so.
So
I'm the most obligated, hard rated, stated kuwa the best. Pass the test, niche smartest. Skills kali kimentali zina kill. I'm the toughest, back you kiss queen. Nisha unleash the pain, back you complain. Confess, belly up press, I guess uko na stress. So mark my words, kabla sija squeeze the bar. How sad, nime mekwe zako kuwa harder. Nisha pull the bladder,
this year utaumia.
So yeah, ushasikia Christ on Maka Defana Skia. So ushaambiwa this year. So let me make myself more. Fisha pamba.
So
let's get one thing clear.
In the air still so clear. Na steer without fear. Fully strapped. Na kuwacha uko trapped. Bado una figure. How come you go drop? Stop. Finger kwenye trigger. Guns bigger. Mini real soldier. I told ya. Uwezi contest. Nafanya remixes za bulletproof vest. He likes to see test. Goja kitakacho happen next. Kama ni war, ni war. Kama ni talk, ni talk. Kama ni flow, ni flow. Tone nani atakai ishia ICU.
So
na send my pizza to you. Hadi utakapona zoka burini na another rest in peace tattoo. Look at you. Umedagi na slumber. Na una freeze dan ya mob fridge. Cause umekua hit by a thunder. Happy day for a coffin maker or a plumber. So take care. Nisha declare state of emergency. So kisikia controversy. Jua wazi ni hit back ya hit track. Na message iko so clear. Yeah.
So yeah, ushasikia Christ on Maka Defana Skia. So ushaambiwa this year. So let me make myself more. Fisha pamba. So let's get one thing clear. Ushaambiwa this year. Yeah, ushasikia Christ on Maka Defana Skia. So ushaambiwa this year. So